kuhusu mapenzi mi mtu atari. Epola uzinzi likite mbali. Sili tunakitu tafika mbali. Uimu ficha mbali. Nakupalu mbaso na chasakari. Undi mpezi wema chachari. Kamano wani merusha mbali. Mami kuzuni. Hata sijui vipoti. Imebiri tumakuroni yewe. Ucheshi mwingi salimu kike. Kiona penza lisomengi. Tupambane shetani. Kiganjani kwa kurusa niwe. Sitamani amani. Maybe you don't know. For my God and for my heart you. Dedicated to my life. Oh. Addicted to you, addicted to you. Jeuri sina kwako mimi machokoleti amore. Tafanya chochote, do anything amore. Shopping, when we see the lucky bossy, ABC, as it's salty. Shout out to the team, I can't know that you're in.
I'm with you, Sony.
Had to see you in the pot. It may be the tumakuroni, the web. Uchashimingi salimu, kikeke. Kiona penza lisomengi. Tupambane shetani. Tumkwepe, kiganjani kwa kurusa niwe. Sitamani amani. Maybe you don't know. For my God and for my heart you. Dedicated to my life. All this stress in my heart. Addicted to you. Addicted to you.